izi mashini eshatu zikoresha ziswe urumuri zizifashisha imirasire mu kwica virusi zatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere PNUD hamwe na leta y'Ubuyapani nizi zifashishwa mu bitaro bisanzwe byakira abarwayi ba COVID-19. Kamugunga Jire, umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, yasobanuye ko izi mashini zizakoreshwa.
Icyo twari dusanzwe dukora twakoraga decontamination dukoresheje za flore. Iyi rero ikoresha urumuri, ikoresha urumuri bita ultraviolet. Ni rero yo uyishyira aho hantu ushaka kubikorera, mugasohoka mugakoresha aka kamashini kayo, twakwitaga kompyuta kayo, ikabikora ku cyumba gifite nka metero eshatu kuri ebyiri, ishobora kuhakora iminota nk'itandatu, niyo myinshi yahakora. Ikabikoze ka kazi ba bantu bazaga bagakora bagatera bya bintu byose bitwara amafaranga bakoreshaga nk'igihe cy'isaha, yo ikabikora ya minota itandatu. Nikoresha amashanyarazi gusa, ni ugucomeka ikatsa n'amatara 28 ifite, ku buryo nta kantu na kamwe isiga.
Nizeyimana Emmanuel, umukozi mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge byahawe izi robo kandi byakira abarwayi benshi ba COVID-19, yemeza ko zizagabanya umubare w'abakozi bo kwa muganga bajyaga banduzwa n'abarwayi.
Iri koranabuhanga tubonye rizadufasha mu gutanga serivisi neza kandi yihuse. Twakundaga cyane gukoresha chloroline 0.5. Iyo tuvuze chloroline 0.5, ni umuti dukoresha ubasha guhangana n'iriya virus. Urumva twafataga igihe cyo kuyitegura, twafataga igihe cyo kubona iyo produit. Urumva kugira ngo wibase kwinjira muri red zone ni igice kirimo abarwayi, urumva biba bisaba kugira ngo ugende wambaye imyenda wikwije muri make. Hari igihe ushaka kugira nk'ingaruka ukambara maske igakikirayo. Izo ni ingaruka ushobora kuba wahura nazo mu gihe uri mu kazi muri rusange, aribyo bishobora gutuma cyangwa se bizamura umubare w'abakozi bakora mu buganga bandura iyi virusi biturutse ku murimo bakora muri make. Ariko iri koranabuhanga izadufasha izo ngaruka zose twagendaga duhura nazo.
Izi mashini urumuri zanyujijwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Dr. Nsanzimana Sabe ayobora ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cyakiriye izi mashini.
Nk'aha ngaha havurirwa COVID ishobora kuzajya isukura icyumba kimwe ikajya mu kindi, bityo bitabaye ngombwa ko batera imiti. Ishobora gusukura mu modoka, muri ambulance, ishobora gusukura mu cyumba, muri ahantu ubwiherero cyangwa hahurira abantu benshi, ku kibuga cy'indege se, ahantu mu bitaro bindi, ahantu izindi ndwara uretse na COVID nk'indwara zandura cyane nk'igituntu, ziratangira gukora akazi guhera uyu munsi. Ndetse hari n'iyari imaze igihe yaratangiye no gukoreshwa, kandi zigishijwe abanyarwanda bakora aha mu bitaro n'ahandi bazajya bazikoresha. Igikoresho cyo kwa muganga kiyongeye mu bindi twari dufite muri RBC.
Izo mashini za robo zije zisanga izindi zakiriwe na leta y'u Rwanda umwaka ushize, gusa zifite ibyo zitandukaniye. Dr. Nsanzimana nibyo akomeza asobanura.
Za zindi zari zo kuvura cyane cyane gufasha abantu kwambara masike neza, ziraganira n'umuntu zikamutegeka icyo akora, zikamubwira, zikamugira inama, ndetse zigafata n'ibipimo by'abarwayi kugira ngo umuganga ye kujya mu cyumba cy'umurwayi inshuro nyinshi. Hari ziri aha ngaha, hari n'izo mwabonye aha, ndetse n'iziri ku kibuga cy'indege, kuko naho tubafite abagenzi benshi bahaca buri kanya, ndetse tubafite na laboratwari, ndetse no muri iyi robot twabonye uyu munsi hari n'imwe zafasha hariya kuzajya isukura no ku kibuga cy'indege.
Izo mashini robo eshatu zahawe u Rwanda zifite agaciro k'amadolari ya Amerika 210,000, ahwanye n'amafaranga y'u Rwanda hafi miliyoni 200. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.